tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumare no ga je lewru decembre jena yemde soki der maison de la presse bamo ko jittino no do kabaruji bi mor way galo kanko no dirte no hum jiro won to buggi jambe to amu kobe wonbe leele del ayes debe puddi yidude amiren kanya fa yotto humini be kabaru dinaji wattu joni fa pammino den ko wonde latal sababu mabbe so be gonde yaltude e walde sediya wonde ko yaatu ciud ecole temdre e joy kanya uddili lamu dire kanya e leele lamu dum won nokko no dirte be yoro ido le region mobtobe bi ko latal sababu mudon ndiemeji de natir le de do nokkule mi titani wir so bami fa sukana hayo wakati jatta won famrata esara be fi andabe kabar ne da ko litir sara an kan wadde munyal wakati mudum du kayba suko sanne sabide so hayba ko on do wottan ya yoppude datul sanne di won sembe kabaruji dum jigini on do bete hande di bismillah modon e hedade wattu jono kambe lamu ko wonbe leledel ayes debe gonde yidude amir embe diedo jide be puddido ilale no ga e jagum lewru decembre do be gonde yidude amir en kanya fa yotto yo humni be kabaru dinaji dum fuddido bomako do kanya fa yotto le raison gaji di lamu ko wonbe leledi medin debe gonde famindo no be do gimbel hala nane le dedo nokkule ko wonde latal sababu mabbe so be gonde yeltude e pelle sedia wode wattu jono yimbel wonbe lisa halidi kanya fa yotto le wud leedi kollitude kanya tiagal lamu on goni ali sise
kawole sa lede amendi chahibe fayeto ardo en finatawa region o kany en ka holiti kanako be lede amendi wiide ana wondi e mum e daane fewde anniyamo be bami ko woni yaltude cede o fa laba salihu ibrahim kany woni jottino hala mabbe
chapeau pour ces bras populations
salimina bibbe lede salbe soondude juude men yewa kulli no wodiri gouverneur o med salmina mo sanne me yi golleji mawdi do wadi ko naari bangal jamar fo naati daane wote dokkundure juude honen misali jaadi amir e meden finatawa fatade dinan ko
be legitimité traditionnelle et les autorités religieuses
gotel mudo woni ko hollita region sankan e muti anale wuddulede amendi sidi haydara kan woni jubbinowo golleji amir em dede gonde le region muti
an koni dugutugo
mena amir en fina tawa mede jingina ola hakkoni radio sondo holliti be yaltande fedde sidone moddere mede ana hen mede jokkibe sabi giddinne me bamin lama fatade nyolon handen mer yi golli mawdi dibe wadi misale mudo jaati yo nangi ko kidal du yo hunde mawne handen men dokkondiru juude men amir en men jokkan o lam hakkune rejo
en tradition est souteni
michin tinde tan wiide o do joda hala wadi bamako do du hakkune kanan ko be leedi amendi kanye ardo en fina tawa fayeto dinaji
ido kabaruji fanba hebe do page men facebook kanye fayeto compte x sidio tamani be kolliti wiide won bato goto mutudo dum le sappo e jene lewru decembre jabbi non dul le mayo gecci nokko no dirte do maroko le o do bato be kolliti wiide hono ko yata yimbele cappan jottom gonno le hen malinkobe noga en jiyom dokkani en keddi le hen le suudu ministre humnudo kabaru malinkobe wonbe jolato ton o do communiquer wada be bi hono yimbele hebbe so chopti be du malinkobe jeneyom an hakkune mabbe wattu jone mbiya hon natu gol mayo jidi leel sahal leedni kanya fa yotto le wud leedni dum lati ko sababu du so kasaraji mawdi kanya mata le nokko no dirte yoru le lamu motti be bi ko yata ciud ecole cappande joyi kanye jetti dum won ko uddile o do nokko no be kollitiri wi le region tumbuto nokko no dirte dire do bi ciud ecole ngaji ko yata cappande nayi e jeddi kanye uddile o do nokko du ko lati sababu mudum hono natu gol diyan le de do nokko le kanye fa yotto waydi dena ko ko nande mudum sita sidibe
le geni dire sur l'ecole fe wotru wala handen to jande wawaade di fudin udditu diyan dum ko holliti kanko Ibrahim Dramé jokko tatibo maire kumri kabaruji jande
le commune ngalure dire nde ciudi ecole muti dun suudi ecole dum no dirta bari kobe en kanyedi idum metti sanne fe dande ko UNICEF darni ko deddo dande fu muti fa handen diyan dan fu ay jippade sanne
o kabar goto mettudo dum ko mata de genni yuwaru ciegal lafi deejere ko woni on nuku jian wadi ton bonalaji hewdi kasin suni wala ne sul likkol wotru woni le genni yuwaru tu likkol ton fu ana uddi to jian dum ko holli kanko Alpha Macky Tall musile goto woni le centre d'animation pédagogique le genni yuwaru
law nu som ya poukou de
ko ngonde nyalo mo handen o ciud ecole kewdi muti misala ciud ecole ferobe sobe kanye aka fanjoton abia ido ciud ecole kawana mo intinde hala mudun halte sebede di uddut non waydi ndena gwon le gado
nokkulitaire qui se trouve sur place
metitunde wi bonalaji janna satti ni hitan hikka jimar ko he mudun yonki mudi heddi hen kaake yogabe du boni pamde sa hen leedin fottade wuddu leedin
do kabaru do pudar do mi halni no wiide ko nayri bangal so bami fa sukan hayo dum wana ko yaafi fe on do wotta tan ko buri hewde suka be fu be pamrata e sara be mi citeden wiida no fudda wakkati de suko fuddi hilli fedde wakkati ja tawon ko no suko sara be biata patti ko fu dum ko be ngatta tan on datti di sara be biata be nangadi di wondi be calton nangudo wakkati ja tawon no pamral kanyo lural tan dum matta hakkun mabbe kambe sara be anda be kabaru ne akay kollitido on do wotta sukan hani wattande hore mu do hakkille sanne sara don han tawre ko ne tawra munyal kanya ko nande mudun non watta so on do wattu jabbo so nawdu sa hakkilay tan sukan way nangude datti goddi kasena fa kibe famtare ngare kede ko Janaba Diallo fiuni en do hen ne
ngulo bi fen chamani
wadi sa mi de maunan no horam mi de fe ko tan jikunomi ko min buri goto fuf hami wiyame de ne jinnabam on sa ahne waki
ko chaman do na akor la kusel
dun do seda fuf Fati Abbas Diallo mem do hala titalla chuka ko mudun wono mako kanko suka be hobbe dido wattuji di na jogi hono do do dele latoro sababu tidalla hakude mabbe sarabe kanon Abdul Salam Sanogo modo galle to Dar Salam to hebi debar mudun takunde mako sukabe
neka fere folo rekera
fere ko kemmi ko ko hollude sukabam ko mi sehil mabbe ko mi gido mabbe ko mi deno mabbe saaji ko ma kollaka kanga
to
tondude hakilaji hewtude holare sukabe dundun yo dabare ebi dunke en hakillo psikologo docteur Draman Elhaj Touré hultivide dun do na jeyda e yirwere suka ndenno mo dar sarabe watane kabar mu du hakillo
les rapports avec les parents sont
hakuna sukabe jinnabe ne waki on sa jinnabe ne kani famde be fere mun ko yewtere tan habe fama ayri ko hakune chukagu e mangu be ngoni ne tidi
ils peuvent se manifester
kanko psikologo o na wajo dun yo sarabe teddina sukabe be e wotu goto dun be jewtida e dunke en kabaru hakillo so dun hasindinama e dar sukabe hetinaare sarabe yalla pat fi be jakkute ji mudun e le ko rata
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre men no dirten dossier de la semaine de ngaram memde hono mobilage tawetid wakati fona boni li dati di micciten widdi do mobilage wakati fudat yedon li dati mo leledi meden di wona yimbe lo wombe le nokko biidon wonde lata sababu jarsu accident ngaji no gonte mate li tatte di fu leledi meden di kambe be mobilage mudem bonat le do nokko li bi ko lati sababu mudun yo hono dati di ngori kanya ko nande mudu wobbe do ko liti sa je muton o mobilage di jatul ko be jewtata ko dun do nokko no dirte control technique kanya ko nande mudu fa ke be famtare fa ande kedde Janaba Diallo
ina famdi labi der leydi ndi do ayyata mobilaji bondi dognobe mobilaji de dow lawol bamako segu wala lawol bamako kay kulliti mette mabbe e dow majji be bi ko dognobe mobilaji di ngoni ko kilnaka fiwonugol mobilaji mun en
dande mobilaji dolawi yo farati non idon wawi latade sababu accident ngaji kewti le leyde do yiriwore anan min taykiti so mobilaji boni dabareji anaton ittude mobilaji di dolawi ana wawi latade dun ti dala rafi haybugol mobilaji
bangal dognobe mobilaji be ben bi ko labi di ngoni ko moddani chaka jakite syndicat transporteur en wi ko lawol hono lawol bamako kay woni ko wadobe dum
la foot n'est pas
yo donnobe mobilaji kanye kabaru kolawi modja denno ana wawi lata de sababu mobilaji dim bona tawe jomu daranaki wana rafi wande control technique dun sabe ti dalaji anam bawi warde wattu fu wana nokku le fu le mobilaji di be ewata wattu control technique yo nokku yogaji tan be katto denno nokku yogaji dun anato ko gonugol lawi ana wawi
e hala primature lamdo goldirde centre mali technique system do kanaji hila ko walid gol waktu woni ko addata jido kasaraji
control technique gede kerta di anadu majjun no yibele kaybata mobilaji mundun ana wawi lata de sababu uitude dubi mun na bonude dun la kuleji kewdi goddi dun ana mbawi natu di majjun
don non gollobe goldirde mali technique system bi ko mobilaji ke ngoni ko yata fewnitede kono non idi jogi kaytaaji control technique fof isiya kasi mawdo lugatobe do gollirde mali technique system
je vous avoue que
do mila kay nambara ana heewi o visite technique wadete sabe yimbe hewbe ana mbawi hebude talkurmona tawi be nabbay mobilaji mabbe
gollirde mali technique system wi ko reseau di kewdi neton kokobe kaytaaji visite technique bondi ko police wallibe andido dum
en biyan don garden haddude bete hande do kabaruji dimin joti on senetaade hejo jamen min biya onon kajaabe woyta do sijo tamanna noddude so kokko min kabaruji lobbi kanyo ko nande mudun numero amen o moni min juttini dum do lebbi dum won chapande jeddi jeegom chapande jenay jetti chapande joyi e jeegom chapande joyi e jeegom min biyan on numero amen goddo do won mo ne dete kuno foni o fa kettino don journée de 37321 kawajib sinator do feso butnoga kridika e telephone modo fon je fe no ko nande don do e sen yewtere mede de an wodi wassalam. Bien cekiti hitande wodi e leydi meden dili on do wattu yoga e sukabe fu an ngada tadje mudi en fa jayol hono kan wodirdi do e yewtereji sukabe be ngadum bamako do kanye le kedde leydi ndi ko buri hewde e sukab famarbe furdo tan sarabe kanye jatt ndokkata di do kalisi so be ngadda di do golliji kanye di do yambereji wattu jono tam idu nafa sukana en bien arande idu andano le leydi meden ndi nafa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seku.
Rosi dakabana kungulucinya yo inde grengaji sukabe to yelimane banyagara isigasu bedo sukabe jugube hakune dubbe jiddi sappu etati na jambina hitande fuf fuddugol hitande heyre bindantan itude temedidi ma temednay yogabe kay fa temedo joy yalla darnade am saddaji tido yambereji cakta hitande
amatone
mel kawrna goto amen fu temedo joy makka mon amen debbo goto defina amen mabbe nyamli gere amen ngenden julle 31 me fuddi hakundure kalse jati gi dir romnen lori janvier fawartande chamantale go nu lewru décembre mais soori tiofé kay kulleji kewdi dima wartama nyama goto am fu hannen itam bo udnyere beede ciogu tiofé dima wartama defaden mais yimbe jettonno mais sodan tiofé talati e kulleji nyantade ko heew makkan mon amen debbo defina amen jamman julle 31
son salaire waake
tama sarabe be na jabani hono dido yambereji di hatilaji mabbe di kay na cirti bangal mudum
dem semen le
kawtal sugaben modan ne yambere 31 minke midi mila torra fola e mudum saw ana nato sabe be haba andundura be nato gotum fayataade be haba jindurde be golider nyalaade warande hone fu waami halde koma fottina pati sugaabe mudum yaltatan wada kulleji laali ile gennini ko tanko modja be wa hakkundurde le gerengaaji mabbe ko jodo be gaajani be muuri minge mbedi yidi sugaabe korta jodo nyaama buru wada kulleji laali di minge sa lamdam mi annafa fu wala e wadugo ne yembere 31 sabe accident nan heewi
sa to dun nan je le jangira yoka je lire de landinal yembereji cakite hitande jande fanda mudum wi ardibe goto e jangnido privé en to sikasu yella sugaabe be na baba weltade
par rapport
naare bangal yembereji fuku wattele hitane kulleji kewde ana wadale mudum ko modja ga ko buri hasinina mudum jamaran tinno tan dokkundura juude jodo nyaama buri wadde kulleji laalidi sabe kulle hewde ana wadale mudum ko nato sabe bonnude maral sugabe meden min gaso lamdama hono wadde di yembereji hewda sugabe torra fe goto ana wata famtumde kulleji hewde
donc en taguje bilidi hakkilo holti wiide on dido yembereji di nokkuji o yimbe le jawtata jima mboma denno di wawi latande sugabe be nokku sultere Mamadou Nyentaw o psychologue yambereji di na sembina gondal jamare lato sababu dun neddo yaaja juude e doro famu kala ko woni pabondiral
bien manger
hono nde julle nanan mudum ko tewtemo nan lamna famu woda nyaama heba fijana muyiri sab suka ben heba nyaama hartan do pour wilde ga ko he mebbe do ciagan ne yembere be warbe tingo ciagan mudum kulledi be wadi hono le di batuji suka be heewbe anawa anandurde fa nato gidrabe be nangudra juude jaadi fa danto gurnga mebbe haali min gemide tijji hono wadde di yembereji wadda ta torra fudde suka ko naari bangal jande mudum e nedda ko mudum
pédagogique social
bangi goddo dun kambe dun kambe holti wiide sifaji kewdi na godani suka be yalla be jewta be jirwa be bedoro fam e holti sifaji hono yewtere sembe chaldi e fijoji lolirde jeux vidéo di wakkat jono suka be hewbe nakkin